Gididi ndi mubi ulira
aboba killer
ewa feba tuzala banji inga tuli balunji buno bulunji wa chika dadi ya busiga mami
toyomba omulunji tayomba nkwagala ngo sanyuse omulunji tayomba kati sanyuka onyume tolwana omulunji talwana nkwagala ngo sanyuse omulunji talwana kati sanyuka onyume
todamu tolwananga oline wakusobya atya toyombanga
mwana muwala wandibadde mulungi nnyo naye obusungu bungi
Kundi tonyi goli mubi ogasse bintu bibiri ojja kuntama oli mubi ogasse bintu bibiri ojja tutama
ewaffe batuzala bangi nga tuli balungi buno obulungi bwa kikadadi ya busiga mami
abalungi tebalwana babalwanira bulwanizi dia abalungi tebayomba babayombera buyombezi toyomba omulungi tayomba nkwagala ngo sanyuse omulungi tayomba kati sanyuka onyume tolwana omulungi talwana nkwagala ngo sanyuse omulungi talwana
kati sanyuka onyume
mbwagudde mulavu wa malogwa mulavu bamenyono omutima tokambuwala just buno bulezi buba bwagala buwala ngambye tokambuwala twegatte buno bulezi bube n'obuwala obulungi bunyuma n'obubira butama lwakuba abalungi mulumya titifotati kusande wayenze n'abadde mu chachi
kedede nsaba katonde nobakusaba obawe
olyokogire
I'm the next, I'm the next, I'm the next, I'm the next, I'm the next. Nyende, nyende, kangende, nyende.
Toyomba, omulungi tayomba. Nkwagala ngo sanyuse, omulungi tayomba. Kati sanyuka onyume. Tolwana, omulungi talwana. Nkwagala ngo sanyuse, omulungi talwana.
Kati sanyuka onyume.
You got